kola ebirungi nebifa busa wandibadde mwako buntu n'otungala banja kubanga tuyise mu bingi mwami nawe nayo byerabidde mfubye nnyo okugumiikiriza nange n'entuuka we nkoma naye nzo ntamiza obufumbo hani nange mpulira mbikoye zino lava ez'embirigo zantama sazeewo mwami kandoba toba gyoli sikyagaza zino lava ez'embirigo zantama sazeewo mwami kandoba toba gyoli sikyagaza zino lava ez'embirigo zantama sazeewo mwami kandoba toba gyoli sikyagaza nakugamba kisebo ekinakukyusa endowooza nkwagala naye ejjogo lyolina lisukiridde ne bwe nkubuulira ebintu ebinnuma tewefiirayo bwe nkunenyako oyomba buyombi olusi n'okuba bufumo nabakyomutali kuteesa mwami wange nfubye nnyo ggumiikiriza nange n'entuuka we nkoma naye gwo ntamiza obufumbo hani nange mpulira mbikoye zino lava ez'embirigo zantama sazeewo mwami kandoba toba gyoli sikyagaza zino lava ez'embirigo zantama sazeewo mwami kandoba toba gyoli sikyagaza nkusegerako mpita nalweyiso bwenne ekyanze numpita na weteme nene kulako numpita na miekozo nekusirikirira era nonso yasuya nechichiye zino lava ez'embirigo zantama sazeewo mwami kandoba toba gyoli sikyagaza
koye koye